Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
ngaraɓe hiɗiɓe ono e jaam hande talatare sappo e jeegom le septembre 2014 sappo e jeɗɗiyamde ƴaɓɓorima silma campanɗe nayyi e joyyi le studio tamani maison la presse min gondi pokre sori woni ɗo kabaruji ɗo ena noon jiire to ɓoggui janɗe to on kumpititta hande dow golleji batu Alger o puɗɗiti ndenno beete hande tawede emnela kañi e pelle wonduɓe muɗum ɗe ena kala calima joddade e ɓamɓe malfe fa ndentora ɗum woni ganda koye ganda isoen loni walde meɗen leydi aduna nde ena daari hande yalla milliard goto ana rentine ena fa haɓire ena ñaw ebola o ena e ley leyɗe afrique banggue mum hirnague ɗe ena leyɗe europe kañum leydi sine kañum en dow pihino hono ɗi ena tapira eje ƴaɓɓade mali tonguidi e leydi sine talki hono faba muya ko footi milliard yuji ndeno joyyi e ujunaji joyyi kañum e temere joyyi kalisi sefa fa moƴƴinire ndenno beddaji ɗiɗi jamɗe ndeno terrain kañum e ñiɓire dow ponnayyi ɓo bama ko ɗo enna fanda batu mawɗo keeriɗo joƴƴinama batu hande bama ko ɗo enna yo heeɗa oɗo fanda muɗum yo wajade hono fo jokka heɗade wajotoɓe ɗum woni amiri en tuɓe hiɓɓe kañum e baale rewɓe no jaam e deƴƴere gartadirte e leydi ndi enna ndenno eɓe kani dawridede e haala lamde ono landimɓe oɗo batu ɓo bisimilla moɗon studio tamani hanken kasen joni ndenno hollitidde min keeɓi oɗo kabaru wiide mobel sibili en kañum gonno e gonno e ley muɗum immodike bombure hakkeji nenno heddeji aguel hakkuto en rewɓe ɗiɗo mayi hen ndenno nayon ɗum mbarmi ministre ma kañum sellini o kabaru fa yetto hono gotanoɗo kiɗal goto ɗum en kasen batu Alger o ene keñen puɗɗitidirali hono no yiɗirani fes ndenno huɗum haɗali batu o kañum joɗade beete hande hollitidde wiide pelle murtuɗe ene kañum calike hawrude oɗo basa ɓe kolliti wiide ɓe paɓe jiɗa joɗɗo ɓe anniyake joddade e ɓamɓe marfe fa ndentoro ɗum woni pelle ganda koye kañi e ganda jeɗe keɗoɗe umar way galo
ko kanje guɓe armeɗe ɗe jalti keñen ɗum woni e kaldale kawral ngal hollitinde wiide ɓe jeddi ɗum woni ko CMFPR tawa le kaldale kawral ngal ko hollitama wiyede wakkati joni o MAA e HCIA kañum en ka fu garte ɗi golleji jaati eɓe gondi haldude tondu ɗum woni toɓɓe yaade le sériaji en kañen no yirwere waɗirta e keɓal kañe fa yettoyade hono fina tawa en ka fa hande landol gotol ngol jama o fo wondi e landade yalla ɗum wonono yimɓele emenela jaltuɓe toon keñenɓe yalla ɓe birfito warde ley hen fa hande kabaru ñiɓuɗo ka fu wala ko heɓa ley hen wakkati joni o won guɓal arme ɓattigal ɗum woni emenelaɓe kolliti wiide wakkati joni o moƴƴita e emenelaɓe gondi e yiidude e nokkuji ɗi fa ɓe ƴeya yalla hono ɓe garta fa kamɓe ɗu ɓe birfito dokkalde le kawral ngal kanko ɗum woni hoorejo CPA o Ibrahim Mohamed Aga Sale o wi o dartan yalla emenela ne wirfito fa kalde le kawral ngal waɗa
batu Alger o henna kañum en darike kake yata warata e ɗum wawi ɗum bortude sarti nagganoɗo o e ley hakkillaji hono ɓeɗo taykotoɓe hewɓe hono avocat Amadou Thiewle Diarra jangguinowo jandude dowre ɗo bamakoɗo enna o fakko faccitani Issa Fakabo keɗeɗe Ousmane Dikko
ana jondorano ka ɗum wona darnugol kaldal tuguingol ɗo nangui hakkillo saabe CMFPR mo maître Touré ana eli golle o heddiɓeɓe pelima batte o walano e murtuɓe wona ɗon saabe ñande goɗɗo lewru septembre 2014 nde se on miccitike keƴaɗo haalino wiide kamɓe araɓe burdaɓe soŋa ɓe kañum e fulɓe bindino e général de Gaulle ndenno so tawi yo azawadu fu ɓe kaɓanto ko huɓata sahel leydi ndi fu sinuji fu ana kani ana poti tawede toon koɓe peeli wadde CMFPR nde ɗum wala ɗo daari saabe ende hani tawede e kaldal ngal saabe de fay so tawi no ɓamanani leydi ndi kaɓorɗe ko nayi e janggo wonɓe mayre woni ko wonda e haaldede guɓe keddiɗe kana ƴewde ɗo nde woni yoɗo nafa ka mayre woni ɗo nde heedani lamu mali
sakiraɓe tinnen lettor min mi jago moɗo e helloji facebook e twitter studio tamani ɗi on jarama moɗo keeriɗo joƴƴinama bamako ɗo ene beete hande enna yalla fa hono kanankoɓe tuɓe e baale rewɓe ndenno keɗe dow hono jaam e kawral no gartinirte e leydi landimɓe batu o enna kañum ene mbi a bada jaam heɓatake caggal ɓeɗo enna kanankoɓe Mohamed Salaha kanko mo landodiri e Amirou Badji o ene beeteɗo Amadou Abdoulaye Touré keɗeɗe Ousmane Dikko
Amiri en goni kanankoɓe haala nane en rewɓe ana e darde mawde leydi dabare wartigol e ñiɓigol deƴere bandiraade mum, miɗen yiɗi amiri en nattine e darnde e dow ɗo ɓe darno arande. Amiri en jogo sembe honno ɓe jogorino arande ni, misalu e ƴaɓɓade amiri goto tan wonno gonduɗo e kiɓɓiɗo ɗum. Kiɓɓiɗo ɗo o woni yitere muɗum hono no premier ministre hande ni fuu ana foccino. Hoɗum waɗi so ɗum foccaki hande yo batte hettinde doole laamu amiri en caggal. So ɓen ngala doole ana wayi hono ɗum suudu ndu wala daɗɗo lobbo, ndenno daratako.
Nden no hollitirde le batu keruɗo Genève ganno gaɗɗo joni o ena woni daari yalla ko foti milliard goto kalisi sefa ana rentine fa haɓire ñaw e bola o ena e ley Afrique bangge muɗum hirnange en erop kañi e leydi sindu piñeno hono ɗiɗo dabareji ana foti yimɓe ujunaji ɗiɗi e temedde joyi wonko mayi oɗo ñaw e bola. Keɗoɗen Ousmane Dicko.
Valérie Amos hoorejo daraniɗo dabare neɗɗako keƴal Nations Unies holliti hono jawdi ndi fedde nde haandi ndi endi heewi sanne. Oni holliti ko yaata millioji nogay ɗiɗi ujunaji temedde tati neɗɗo wonɓe ley ɗo ñaw ebola o woni ana kaaja walleede. OMS e hoore mum holliti sugolemu mawɗo. Jokka hoorejo walde daraniɗe cellal adduna nde holliti wiide beetey o tiiɗala gonɗa hannde o yeru mum ana fanɗi hannde. Holliti anda fuu no ñaw o adada mum waawi haaɗoyde. E ƴaɓɓaade ɓe kollino wiide ko yaata ujunaji nogay neɗɗo gonɗo e ley hirnaange Afrique ana soomi ñaw o. Adada mum ana waawi yahde faa e capanɗe capanɗe ujunaji so leyɗe ɗe fuu notaaki ko yaawi.
E laawol makko leydi siingol en ɓamle jeenna yaade sappo e tati lewru septembre gonɗo e muɗum ndu horojo leydi o en tongi toon talke faa baamuya feewde e leydi meɗen ndi en ɗum woni ko yaata e milliardji ujunaji joyi temeɗe joyi kalisi sifa faa ŋiɓire laawi jamɗe ɗiɗi e leydi meɗen ndi en ɗum woni laawi janɗe terengaji kañum e ŋiɓire ɗum pon gooto no nayoɓo ley bamako ɗo en ñamaali ɗum ana heen. Ministre usine ŋaji o ena kanko mo e gollitiɗ makko hollitide heewɓe ko hollitide gollitɗe mawɗe o ena kañum Moustapha Ben Barka kanko mo warti ɗo e dow yeɗoɓe haalaji keɗoɗe Mohamed Salah tawanoma to ene keɗo umma waygal
o. Ngal kawrital ngal waɗi so ngal hawrini ɗum woni yimɓe fof sa ƴeewi golleji kewɗi ngaran gollede ley hen ɗum waran so ɗum nafa ɗum woni le mali fo e mangal muɗum. Miɗen jiiɗi sowno ɗe kawrital ngaɗa kasen ndu tawe hono leydi mali ndi ana wawi yahde hawrude ley ɗe kawri. Sabi sa ƴeewi koɓe mballir ley hen mali joni koye ɗum yaafa e milliard uji sappo e jetti. Hay ɗi milliard uji sappo e jetti gara gattede ɗum woni e projet ŋaji keƴaɗi yalla no yirwere waɗirte e leydi meɗen ndi. Ɓe mballi ley hen mali du ɗum woni jawdi teddude fa haaɓa e ñaw bondereje ɗum woni noddirteɗo ebola o.
Batu keƴanaɗo démocratie leyɗe aduna joɗima bamako ɗo en fa sukaɓe jeunesse ji aduna o kala ene pammine ko woni démocratie jaati jaati yalla eɓe du ene kumuno wotteji gaɗɗoji e leyɗe mabɓe ɗi en Oumar Waygalo landodiri e Moussa Tembine kanko mo waraje dental baale sukaɓe jeunesse ji watanaɓeɓe ene keɗoɗen Ousmane Dicko.
Sukaɓe jokkolɓe fo ana kani famde ɓe jogui darde mabɓe hay ɗum woni démocratie jaati. Soɓe garafaɓe gotono ɗum wonono yimɓele politique kamɓe wottinede ɓe ɓe ƴeewa yalla dabareji ɗi piili hen ɗi yalla ɗum an itta tiiɗallaji ko wodi e mabɓe ko miɗe milla soɓe golli dow ɗo no yimɓele politique kamɓe wattinede ɓe fulɓe piyan dabareji ɗum noon tiiɗallaji godude dow sukaɓe jokkolɓe ɓeyɗi ka soɓe jokki on tirko ngaji na buttemi ɗiɗiji na yettade ɗum wono sukkara e haako en yimɓele politique ɓe nangiranɓe hono dabaji gottotoɗi tan.
Sakiraɓe ƴeeɓen ko waddani en banggal région ŋaji hollitide gooƴa golleji keƴanaɗi siga so banggal yirwere ɗi ena puɗɗi ena ƴewtede to ena faa projet ŋaji tirsuɗi cupte hen ndenno e ley majji nenno hawrowɓe hawjotoɓe ɗum ene ɗum tabita e ley hitande nde ena mali daw dawri nde ena jonde yalla kañɓe dawri ndi e leydi Suisse. Dabareji piyama kay fa ena sukaɓe jagotoɓe mbawa gollidinde ndenno ɓe paminama ko woni nafa gondal hono ɓe ena humo fuɗe hani dawridde yimɓe woɓɓe kasen sukaɓe ko foti temedere kawri e ndeɗo jande nden apes kañi jaati landini. Tawi kama laddeji jenne ɗi ena ana majja tan seeɗa seeɗa yaade e gam waylitere wattuji kañi e ɓamtugo e ɓangugol yoroto ena ɗum worri worri noon e ley hono naɗɗire noon ɗum worri e ley naɗɗire jokka hono burgunde ene kala commune ŋaji jenne sappo e ɗiɗi ene kala fo kawri to ene fa yalla ana kawri to ene fa kaɓida e hono ɗi ena ɗiɗo tampireji e ɗiɗo tidallaji waylitere aduna. Hollitidde service kumaniɗo doctoreji kum kolikoro o sawti sawri hono ko foti ujunere neɗɗo ɓe bumbal gonni e muɗum ne ɓe pitabareji goɗɗi du aduna o enna yalla wumɓe ana ɓuyto e leydi meɗen ndi anniya du enna yo ɓamande yimɓe ko foti ujunaji joyyi e ley hitande 2015 nde enna yalla nde cawre e ɗiɗo ñaw oɗo ñawji bumbalu munci seeɗa saabi de yewtere pulako ene woodi on jarama.